Atengo rumu lufundikira tamu eno lukubye kodi abazadde basabiddwa kukola enteekateeka ennungamu mwe bagenda okuyita okukuuma abaana baabwe nga tebobononeseeko. Okusaba kuno kukoleddwa Sheikh Maulana Sayyid Ssekanjako, imamu w'omuzikiti gwa Mazikit Shura mu kibuga eky'Emityana, bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe. Ono agambye nti kyannaku okubanga abaana emirundi egisinga boononekera nnyo mu luwummula, n'agamba nti ky'ekiseera kituuse abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala nga bakomyewo ewaka. Akinoganyiza ng'abaana bye bateekeddwa okwekuuma mu kiseera kino naddala abaana ab'obuwala, gamba nti singa tebaafeeyo kwekuuma bangi ku bo bayinza okufundikira nga bafunye embuto ne bafundikira nga tebazze ku masomero.
Omuzadde faayo kulondoola kati empisa y'omwana, leka kumusindika wantu jajja okuyiga empisa enkyamu. Abaana baffe abawala saawa 10:12 babeere nga bali waka, baleme kubeera ng'ate badda mu bidongo, kubanga abafumbo bangi abakaaba nga bagamba nti abaana buli bwe bawummula ate amaka gaabwe nga gakyankalana. N'olwekyo faayo ng'omuzadde bwe wabeerawo ensiisira z'okuyiga eby'eddiini empisa, abaana baffe mubasindike sayidi eyo insha Allah basobole okubeera nga basoma. Nammwe abaana muleme kubeera mu biduula ndongo, kweyisa ng'abamalaaya, kweyonoona, ate kkiriza osobole okuddayo okusoma nga yunifoomu ekyakutuuka, so si kuddayo okusoma ng'ate ggw'oli lubuto.
Bw'atuuse ku nsonga y'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga awanjagidde, abavuganya ku bifo eby'enjawulo okwewala okukozesa olulimi oluvoola bannaabwe, era banaabasabye okutambulira ku nsonga eziruma abantu ba bulijjo. Kyokka era Sheikh Maulana awadde n'abantu amagezi obuteemalaamu eri bannabyabufuzi mu kiseera kino nti kubanga abamu obudde buno boogereganya ebisongovu, kyokka ng'okulonda bwe kunaggwa bajja kuba beetaagana.
Bannabyabufuzi tubalaba nga bali bize nnyo kunoonya obululu, ate nga n'abasinga obungi bakozesa olulimi oluweebuula bannaabwe mu kubaweebuula bo basobole okuyitawo. Njagala okusaba bannabyabufuzi muleme kukozesa lulimi ate lutalaga mpisa nnungi gye muyina, mulowooze ku life after politics. Nammwe abantu baffe njagala kubasaba muleme kwerabira nti abasinga obungi mu bannabyabufuzi ekyamazima batutegeeza bwe bagenda okutukiikirira, naye nga bagenda kukiikirira mbuto zaabwe na famire zaabwe, tebakomawo